I need this single in the audience. So this song is off my new album, People of the Land. So kajja kuyamba to shoot your shot. Okay, listen. Mbadde ntudde katebe walinga nkwetegereza, nsonye wakutunulira, nsaba yakadakiika. Okusaba akadakiika nsoose kusaba ssaala, nguze n'ettawero nsimula obutuuyo, nedde eggama z'amazzi enkumu. Buli we nkukubako munye nkalamata nga yeesomba. Bebi nsaba kanamba, nsomera kanamba, nsaba kanamba, nsomera kanamba, mwana gwe nawe nsaba kanamba, nsomera kanamba, nsaba kanamba, nsaba kanamba, nsomera kanamba. Twanyi twenni n'otutono, singa omanya amavivi bwe gakankana. Nasuze nsoma nkuluze y'Oluganda, funa obugambo bwe nnakusonseka, oyiwa olutuuyo. Nsomera kanamba naye nja kugumika, mu ssaawa ez'ekisa nkusabika obugambo. Nsomera kanamba, nsaba kanamba, mugambe nsomera kanamba, soma kanamba, nsaba kanamba, nsomera kanamba, ya, nsaba kanamba, nsomera kanamba. Somera kanamba, wayimba nange, saba kanamba, musaba kanamba, ngambe yaze yeka, bobole seyo mchale waka, musaba kanamba, bajakulamu. Hey!